This interview highlight package is brought to you by Sowetan Live.
I construction lena iqale nini? Leni yenti nikuyo ngoku apha ngasemabhonye?
Last year October
ne. And in terms of its size, how big is it?
Maybe 500 squares.
500 squares. And then in terms of units, is how bangaphi?
Shops, yes.
Okay. And then it's just a residential area, huh?
No, it's
Gale ilapha ngaseMaponya Mall. Le yaphe
eqhabweni. Oh, yeah, shopping center le.
Oh, yi shopping center le, so yilento. Okay, no man, go bin pan ngathi ngibathe inansi ka zi flats. So yi shopping center. Okay, lena niqale last October. Okay. And then like exesha niphana uzotsho ngoku ngathi xa udescribe mhlambi usebenza kwenu ne interaction with the locals mhlambi ibinjani na?
Indi.
Ba
yinto esi azange ku construction industry vele so into esidila nayo kule.
Okay. Ungayidescribe ba imbi na, imbi.
Sengiyatshe nje asivalanga kakhulu lapho. Ezinye iindawo sigcele uvala kakhulu so sikwazile ukuyithule ecommunityini kalezi iinjongo zethu ziye-private job. I think no-client nabese-engage nabo prior to that uzakwazi ukusebenzisana.
Yeah. So ufika kwenu phana nakwazi u-engage nabo ufika kwenu?
Saqala nge-briefing sakwazi bacacisela ukuthi siba singabantu bokuhamba size apha ikommunityini yenu sizosebenzisana nani iinjongo zethu azizo ezizokuthini sifike sisebenze sihambe singashiyanga uphuhliso.
Yeah. And then bayithatha njani i-meeting leyo? Mhlawumbi zazikhona ile nto i-agreements enaninazo kuloo meeting leyo?
I-agreements zaba yizo ezo zoba obviously bafuna ukuthi kuqashwe i-subcontractors zalapha sabaxelela ukuthi kukhona ezinye esawuza nazo which are specialized seeing ukuthi i-job vele ine-specialization ineento ezidingayo like abantu abazenzayo which we asiziyenzi thina vele siyayi-outsource into yakhona so awubize aba be-structural ubize aba be-roof ubize aba bentoni i-pylon so okay so into enjalo ukuthi ezwa ayisithi sizenza thina siyayokha nje.
Yes.
And then the other thing abebangayi-understand leyo ukuthi ine-shopping center ishiya kuyi-white box ayiyo leyo ofika uyifumane let's say kumaponya or PPP ine-shopping center i-edgas izawuzwa nama-specialist wabo thina sibashiya sifake i-aluminium sifake umnyango then bona bayaza ekugqibeleni bazofaka nama-shock fitters wabo thina we just had to babysit them in essence as the main contract so abantu lapho sifumane ubunzima khona abangayi-understand abantu bokuhlala ukuthi hayi bo njengoba sicela ubona i-shopping center zinayo yonke into zinale nale sithi but then i-clicks inabantu bayo i-capitec inabantu bayo egas iba nabantu bayo yeni nje imhlophe mna ngizawufika nee-contractor zam ndiyenze loo nto
according to i-specs sele nto se-shops zabo se-clicks
ukuthi e-clicks funela ntoni e-shoprite for instance i-shoprite ina abanye na close to 8-10 subcontractors phambi kwabo bayenzela bona i-shoprite iqha
yho
bayazazi into abayifunayo so xa ufika apha ekuhlaleni uthi ewe ndikhona ezi-main contractor kodwa abantu banominated baza ne-client which is i-tenant hayi ndim ngokokuhlala ingaba ndim or ndim endigadileyo nje but hayi ndim endiyenza loo msebenzi nokubaphusha ukuthi kufikelele le gate le i-shoprite ifuna ukuvula ngayo xa
And then baz accepta ezonto le explanation.
bebanga accept. I think client vikizo the shopping say land feeding skin and don't ekqibele ngale job and then abathembisa ukuthi kule mall always kuzoba nemisebenzi aqale itenants amo isikhathi walapha ekuhlaleni. I think bayizele apho ukuthi bangangafumani apho contracting kodwa uzawuzama ngazonke
from the tenants
kaise ivule shopping center abaqashi.
Okay. And then low explanation, do you think ba at least your naya benzaba ba feel ngcono nyana o?
I think kakhulu bokulo amadoda omama bayiva kakhulu bayivuyela futhi but abo tata because of ngathi yiva ba dominant kwezinto zokufuna ukusitayika nantoni langabayive but they were overpowered by omama ukuthi siyawudinga lo phuhliso olukanje.
Sure.
Emphakathini wethu so okwangoku bayiyekile vele.
And then izoqalaphi ke ngoku ungavisisani in terms of bona baze kuni besithi babenze demands ezithile.
Sorry?
Bazoqala nini ukuza kuni bezokwenza i demands ezithile?
Azangilanje futhi kakhulu apha ezijobhini ze-locals ehambiselana nomona ukuthi ungene njani lo muntu ngathi nomnyatsana ukudelelana ukuthi ngesingene yonke ku-interview how come mina ngifeyilile wakal ubani upasile. I'm like umuntu oze naye because into esayenza over and above ukujemba siba interviewer sithi sesiqelile ukusebenza phela ekladeni. Ufumaniseka i-subcontractor ayazi yona umsebenzi siqopha.
Okay.
Manomntu.
Aha.
Ukhoza umsebenzi aphansi kwakhe.
Aha.
So sayibona ukuhamba kwexesha ukuthi wazi intoni iza nomuntu ozokurepresenta. Xa uthi wena uzabe usebenza nalo mntu, sicela ukuza kuye simbuze le mibuzo ezawusatisfy ukuthi lo msebenzi uyawazi awazi. Because xa uza as i-director i-SNME and awunaclue by virtue of that so failile interview.
Yes.
So ukuyenza sifikelele kuwe na ufikelele kithi iza nalo mntu othi uzawusebenza naye. I-interviewer yena nje wena uzawuba ngathi uzawuba yi-bystander nje.
So this would be abantu abafuna ukuba zi-subcontractor bazokwenza mhlawumbi imisebenzi enjani?
Let's say brickwork, i-plastering, i-tiling, painting, paving, caps, excavation, ventilation.
Okay. So kuye kwenzeke ku situation where niye ni accept ba okay we can work with you provided that you can do the work and nabo bathi yes we can do the work but nibone apha emsebenzini wakhe ba aman.
Into yenzeka sometimes le uba umuntu uzawuthini okay ngizabenzenza nalo mntu. Okay si interview lo mntu. Then xa sigqibo interview lo mntu lo akuhamba ixesha yena sechatha lo mntu lo ebemqashile ubona umntu sehamba ngoku sekumele atshintshe i-team. Which ivelaphi i-frustration le team leyaza nayo entsha ayikwazi umsebenzi ayinguye lo mntu besimu-interviewile for le job or ayinguye lo mntu buze naye for i-interview and then ngoku mele sibone i-plan because contractually sesi-obligated to you and ukukugxotha futhi uzawu khankase emphakathini ufaisayithi. So sizama ufundisa ukuthini sifumane le quality because client awunoyi-explainela ukuthi ndiqashe local ufuna i-product yakhe i-at a certain standard
esibinisithembisilengathi
sesimade.
And then with when it comes to the issue I'm talking now about that particular project lena ye shopping center ne lebesikuyizolo i community baqale nini ukuza kuni ke ngoba bezofuna i demands.
I demand because azazi be inde bakhona ileyo ba kubani ongenileyo ukuthi ningene nangangenanga. Cha ndinoma explainela umuntu ukuthi lo muntu oze naye as much as wena ubona ngathi ubakha into esimple ayikho simple uhlulelwe ngokuphendula u-1, 2, no 3 whereas i-standard or Because I'm a question which are based on sense, are based on building regulations. How figure with 12 course Melo and a treatment, a normal treatment would understand the routine 12 course Melo Fagi, 3 course Melo Fagi, 10 course. Preparation akona maybe around it. So you need to see those are like technical questions.
Yeah.
And then see the more financial questions which in when I as a director how me and the agreement police station which is our patala laranja and I understand that we 7 to 7 on a square meter rate. As Balmalanga but 7 it's measured work. So we have Gucci Bricklayer, Melik Begelis, Bricklay, one Melik Begelis, Kinez and Gapi, Ezing Gapi, who's a Ubaz, Nichi production aspect and also your financial aspect.
Sure.
So you have to. Abana one means in the Vayans, Abba Fula, he subcontractor, but who is the Banam Sabin Zapa, fully combined.
So abanye abantu baqala ezi company kuba beyazi ba next year apha kuzabakho project, so let me start register a company ngoku. So there's no track record.
Akana track record, akanani. Kodwa ufuna ukuzikomperisha nalo umakhelwane wakhe ebemazi ukuthi kudala yenza loo nto.
Or uzofuna ukukompera with ikhampani nina enize nayo as a subcontractor ezokwenza umsebenzi.
Uzokompera le esiyifumane kwapha ekuhlaleni ukuthi kutheni ndathe lo or kutheni ngipha lo kodwa yena ingathi sengcono.
Okay.
Within the local, the same community, would you put in enough money opportunity whereas he's been working in this industry for years while China gonna study company.
Okay, no, I see. And then the issue here, because you mentioned Babati Bazaz and a company about your card equipment in.
No, it's a chablana.
Kuse chablan. So iqale nini ke le yasejabulana apho bathe sizawuza nelento ne-security yethu?
Iqale after, I think, iqale after 2 weeks, sithise siyibekile ekuhlaleni ukuthi nisiyeza sizoqhubeka kule job besinayo kulavi kuphelileyo, kulanya kuphelileyo, client yayiqhubekisa so. Kwezinye izinto niyayazi nani sibe noko silahlekelwe kanje nakanje, so sicinga uba kule game sike sibone uba on this trade, specific trade le security masike sifake omnye umntu osenaye siyibone, because all those years besisebenza naba esibathatha apha ekuhlaleni. Whereas this time sicela ukuzama elinye icebo uba size nale yethu sibone uba sazolahlekelwa even more.
Okay. Kame Bob, ndifuna understand le nto eliya buthe ikhona iproject ibinilahlekelwe yi-equipment ye-500,000. Was that Jabulani?
Yeah.
So eJabulani niqale nini construction khona?
So iza nge-phase. Qale
phase one?
Yeah, prior to that. Last year besiyigqiba.
Uphase one beniqale nini?
Besiqale 2022,
yeah.
Yeah, July, like October last year.
Okay. To October 2023.
So you are led this last
year. So it's be when in equipment can go between 2022 and 2023.
Yes.
It be where amateur mangap.
In material different material.
Sented incident, yenzeke once or yenzeke twice, yet theft in that project.
Theft yenzeke 3-4 times.
4 times?
Yeah.
Kwaku phase one. And upper is after ni hirishe I local, but to look after the equipment.
To look after the site and the safeguarding of all the site materials.
Yes, sir. So le theft yenzeke 4 times ini coste 500,000.
Plus a plus minus, yes, to the value of that.
Sure. And then xa nizoqala ke ngoku phase 2 kungona nizawutshintsha ke ngoku izinto ba nizawusebenza differently.
Yeah, kwezinto esizabe siz-offerisha lama packages we combine. Sicela ukuyi exclude security yona.
Okay. Uh-huh.
Yeah, bo sibone uba sizawuza neyethu and then sikwazi ezinye i-trade as community still allowed ukuthi apply but le asi apply.
Yes. So niba include kweziphi ke? Kwezi bricklaying and what is buthetha ngaso?
Bricklaying, plastering, fit and supply, material supply.
Mhm.
Andoni na eyo kwakha paving zonke except
i security. And then how did they react to that?
Ile ndithi ni mphakathi uyayivuma so aba be security association nale security ingaba bangayivumi.
Okay. And then ke kwenzeka ntoni ke after that?
Na ngoku sicacisele i-regional resitethile leyo nto ne-community at large. Community yavuma ukuthi okay siyavumelana because ngeke ebengenile beyiphiwe i-opportunity but andithi ngoku yena utretinisha aba baza ezinye i-SMMEs zasekuhlaleni. Endiyatsho leyo association uthi niyamobilize nje ukuthi kuvalwe until nabo bavuye isikalo sabo.
So ba bebevale nini ke kuleya ile yase theater eJabulani iproject?
Bebavale sivula ngomvulo last job bemele iqale ngoJuly.
Mhm.
Beginning of July ingona sivula kulomvulo lo.
Okay. Because bebe lokhile.
Kasifika kunishwa chief ineke plant yethu kunishwa abasebenzi. Ake ngithi ukuthi ne beba kamajonga ku TikTok khona uthi Soweto taxi construction strike uzababona
ba Soweto taxi construction strike
no yeah man Soweto construction strike
construction
baba yathi baba bacha TV.
Okay.
So nalapho ukuthi one of our fellow colleagues ukuthi wena ubuye Bosberg. So far the site uzosebenza apho eSoweto ubuye Bosberg usebenza nabelungu. What kind of sentiments ukuthi nina nesithengisi?
Yeah.
Ngoba sithina singabasebenzi nathi njengabo bona abanesol.
Yho. So xa belokhu isayithi bayilokha ngantoni?
Vali gate, bafaka i-chain labo, bafika ngobusuku.
Okay.
Bathisa ama-driver.
Mm-hmm.
Belufonela amapolisa nje.
Or baye bawatshisa namathaya?
Outside. Baya block i-entrance ukuthi ungene.
Zikhona ezo videos kulo TikTok?
TikTok ukhona.
Okay, noza ke ndisikhangela, was in aware. Because ifuna usebenzisa to show abantu their reality of this this extortion. But ingxaki ne is that binde reach out kumapolisa ne. Ndisithi ndifuna i-interview ne-provincial commissioner. So ngoku babuyela kum namhlanje bathi no, i-national office, which is office kaMchunu, is the one dealing with this thing. I-provincial commissioner yaseGauteng is not, because into ye-extortion or construction mafia is not that big in Gauteng. So now we want to use his story ezifana nabantu abafana nawe. Asongwe wedwa umuntu ebenithethile naye bakhona abanye business people base Midval nase Tshwane sithethe nabo basixelelayo ba hey into ye extortion is our reality, sometimes we have to pay to make sure by business yethu iyaphambili. But now ngoku xa uzofumana i message from i provincial commissioner yamapolisa becela ba no, this thing is not big, ingathi bayithatha kancinci.
So hayi ndina
ingathi bayithatha kancinci. So sifuna ukusebenzisa imizekelo elolo hlobo, izitori ezifana nezakho ba no, this thing is thriving up eGauteng. Bona ngoku ingathi ngenxa ba yenzeke Eastern Cape ngaleya logqirha bethetha ngeweekend. nezinye incidents ebizenzeke eBhayi ingathi into yaseBhayi kanti no iBhayi izo iyafika ngongoku otherwise apho iqale khona iKZN Gauteng ne Western Cape
yabo
yeah
because Jabulani only now ukuthi ngingathini inzima lanto because Jabulani njengoba bendi-involved kule 500,000 loss kodwa ndiyakwazi ukuthetha nabantu wevels lo abamtshintshileyo since imbhizi ngapha bamfake phaa kuleya position leya uyifumana nzima because yena ungumntu like for instance uyigraduate experienced because ubuya nasemine he knows how to do the work but umi-engage nabantu ngale ndlela le abayifunayo kuba nzima ukuthi ndizele umsebenzi ngazele upush i-production ndenzele i-protocols but then abantu ba bandizokolisa bamendleleni
so
I think yiyo le nto leyo uba abantu into yokuqala as i-government avele like kumele bayenze i-sessions nawo ama-SNME because yeah, beyond we business owner who maybe we as financial aspect the trade or the industry ofuna ungena ngayo kuyo cannot just say just because it's a community nyako and on basis of 80%
is a con
telela kuthi Jabulani niswe into ye security ngoku njema nangolo mvule siyabuya bathi bazawufana
after bebevalile for 3 weeks so baninike nje iveke 1 nisebenza
but uyabona ukuba nezitoro bazawuvala amapolisa awekho competent ukudila I feel like awekho competent ukudila nale situation abatrainwanga ngalo ngolo hlobo yabo because siyawafowunela hayi uba siwafowunela ukuthi nabo abantu bavala isayithi izikhalazo zabo azisazi or izikhalazo zabo zi-beyond i-control yethu yabo yebo mna for instance apha ndikhona I think uyabona kungasematyotyombeni bekuneentambo zabo ezihamba apha esayithini i-property ye-client so loo nto uba xa ufika wena uzowakha epropertini le uthini ingathi ngombani I'm like ndizawuthindzafowunela uescom uescom izofika ayiqhawule because it's illegal ya uqala uchuku ngoku ayinosebenza ayinoma loo project yakho because uzosokolisa wena into ngumhlaba wonke umntu undiqashile uba ndizomokela emhlabeni wakhe so wena just because ube umbani and it's in my way kumele ndibize uescom azoyisusa
sure
uescom xa uengeja naye uthi ndicela uzondisusela ntontoni naye uyibi-drek zantoni zomphakathi for iimoto zabo woyika ezinto ukuthi i-safety ne-wellbeing yabantu and uyakuxelela ukuthi andizofubafakela ibox abantu ababhatala yabo so iba yile back and forth yakhona
so bike yakhona mhlawumbi icase bike nayivula ye-intimidation nina as a company intimidation of workers or whatever type of intimidation
kule ijob enguye jabula ngapha ngasemaponya amaedas i-police station yangapha e-clip down ingathi iqhelile le nto le weleseyasijabulana andibona ngathi iyayazi abekho welfasibility so cause aba xa ndibafowunela bamake sure ukuthi bayaza baza ne-technical bayazivula isayide
okay
weleseyijabulani kuyahlala ukuthi thethisana linabantu ixesha liyahamba it's under pressure but made it believe it at the end of the day we signed the contract and the client ifuna ngale date esitshwe ngayo
yes
uzofaka ama notification of delays and ulandela ama JBCC contract but ixesha lihambile yebo
amapolisa niyawathemba
amapolisa awasiwathembi because ikhesi kayivulile uyayivula asayi personnel namhlanje akekho namhlanje ikhona akubi ne-dedicated task team or task force let's say yabona le xa ufika kunale Ngentweni ukuthi uyazi ukuthi uzabe u-engage nomuntu one on one azama ukukunceda ekuthenini i-cycle ivule, i-cycle isebenzele, abantu bafumane umsebenzi because akule nalapho i-cycle iyakwazi ukubhalwa kwi-S M M E. Whereas le job or i-project ezayo don't only focus on the business people, ama-subcontractors, izawufocusa on the general labor edinga umsebenzi.
Sure.
So I feel like bona baba unfair as SMME because bona balwelelayo icala ukuba sifuna ukungena ukuparticipate, but akamcingeli lo ozoparticipate as a normal employee within that project. Ujonge yena yabo, and abanye baza kuxelela uba asinoprojekta i-project whereas asazi ukuthi sizayipasa i-interview or not.
Yo. And then generally, how does this affect e-projects and ikuzo in that area? And do you think as e-company ningakwazi ukucontinuisha nisebenze phana under these circumstances?
Financially, it's making unfeasible. Imali iyaphuma. For instance, lento lesibe siyithuba xa ubelwe i-material ye-500,000 mele uyithenge futhi and awuzumele i-insurance ikubhatale. Xa uyimele i-insurance le job awunoyigqiba, by the time ibhatale i-insurance the next job inyusa i-premium. It seems like ufumane ezi jobs zasekuhlaleni okanje, whereas we've encountered this ukline kangaka, therefore i-premium yakho mele inyuke. So uyayibona ngoku ikhupha ubudget yehlisa ama-profit margin wethu feasibly. Imisebenzi ayikho, imisebenzi yasetown because abantu nasetown sebabakhona. It's like kunzima, uzawuthi suka apho ye-Kempton Park or e-Sandton kufike i-community yase-Alex
yes.
Ifike nalapho. So into esibhiliva kuyo or thina as this company endiyisebenzelayo siyijongile loo nto and we just have to make means with ukusurviva. Xa ungasurvive you extinct, zama uku-engage nabo u-understande eliya isayenzeka ngokuthi ungayimaneja kanjani to the best of your ability, but profit wise or marginally wise I think for ama-shareholders imali ayisabi khona, akusana profit, akusana. So sisebenza nge-2% profit margin, 3%, lesser than 5. Akusana, I don't think there's a company that's making about 5% of any project failure. Usebenza lesser than 5, lesser than. You'd be lucky to come out of the job 3.5.
Sure. Yeah. And then you value your project, it in? No, I'm just talking about SZ2, Maponya and Jablan.
Okay, Jablan, maybe Jablan, I think 35 because zip locate is 6 million. And then Lena, I think, will be excluding Ababani, Abasopavi shop, it was like 65.
Okay. Yeah.
Again, I'm not sure. Akanayo le mithini essentially yena into
understand a little bit.
Lo mntu ayiqashile kune-profit margin naye afake yakhe.
By the time ifika kuwe i-price yakhona seyiphezulu.
Kuthi endeni ngayi kulaa mntu lo yabeye kuye, yebo, seyiphezulu.
So yena seyi-middleman most.
Uyi-middleman, most of them are like that. I-middleman, you'll find two, I don't analyze, there has been abantu esibafumana ekuhlaleni oyaziyo loo nto. yabo oyipusha uyayi understand akudala ibeyenza but most of the time you find ukuthi ngabantu abayiqala ngobeyivulwa or the intention ngo-government beyenza le nto ye-SMME ayivula ngo-99 2001 loo mntu loyo construction business as an SMME uyayi understand yabo so yeah
and then le equipment yabiwayo le 500,000 ibindoni
imaterial ibukuyigiza iminyango ziipeyinti iframe
okay
zitina ninzi nje
okay and then lena ke ngoku iproject isemaponya mall khange kime yona ngexesha siqalile
apho into ebendiyibelele yona bona abacimba fani uba ziinkuni kanti zii-shutterboard formwork endiyirentayo so xasigalela i-concrete kwanalaa formwork material so umntu ongayiunderstandi i-construction angacimba fani uba liplanga nje kanti liplanga elirentiweyo xa ndiseyindithi yemfundini into yakho ilahlekile anti okay nantsi sale-by law siyakhona yebo
okay so khange kube khona ixesha apho beke yavalwa khona uyathreatniswa leya iprojekt emabhonya
ibe khona but xa iba khona uyasi ngoku kumele sineziintloko buye sohlala nabo phantsi intoni ingxaki hayi anesinike i-opportunity like the same scenario kutheni uba naqashiweyo
bekunini ngoko for emabhonya
bekuyingoku yafe oqala ngobe siqala nge-fencing ndisifuna ukufaka i-fencing
last year
last year
okay so baza bezofuna ile nto
bazama ukuyenza loo nto firstly bathi bafuna i-fencing supply but okay material yalapho iyadura and laa nto lemele siyigqibe nge-5 days because mele sikampele fast isbarricade so-establish and then they okay with that and ngoku yakuphela i-5 days zabuya etafuleni ukuthi madoda angagqisi nangoku and bendithengisa i-material hayi sithengileni i-material sifuna i-labour only ngoku zinto ndaqala sajika ukuthi hayi madoda bendiyapha xa sifika ndifuna i-fitting supply niyakwazi ukuyenza osiyinike omnye umntu walapha ekuhlaleni be-fitting supply because wena iyakusula
i-fitting supply yintoni
i-fitting supply uza nemetrial yakho uyayifaka loo nto le nto esithi uyenza let's say xa uthi i-fence uza ne-fence nebhali ufake ibhali siyakubhatala thina imetrial yakho ne-labour yakho
okay okay
so and then i-labour only it's when uthini mini company ndithengela i-material mna ndizayi-installa sibhatale i-installation car
okay ndakuva ke ngoku so bebefeyila nalapho
so apho bafeyila baqale bafuna i-fitting supply zathi nantsi i-labour only bathi aha utheni ndifuna i-labour only sifuna i-fitting supply abanintsi yabohlula babuya ke bazocela i-labour only sithi okay i-fitting supply bakhona abanye kwalapha ekuhlaleni bebayifunile i-fitting supply asiyiniki khona eli thuba nina nizawuaplaya kwezinye izinto aqalaphi ingxaki
yho otherwise since then akhandi be nazo ezinye iingxaki phaa emabhonya
ezinye iingxaki ngobe sizoqasha zona ezitrakti ntontoni kwezitrakezi ezizawusebenzela uba sifuna inani elingaka nathi sinazo ezithi so xa sidinga 5 or 6 mna ndiyenza i-event sicela ukuthatha 3 kwi-local nathi sithathe size ne-3 yethu hayi zonke kumele bezalapha
so
ayenzi financial ayenzi sense ukuthi ndibeke wam umtshini ngiqashe zakho ndinayo wonke le mitshini kodwa ndithi andiqhekezele thathi
yacompromisa nawe
so ziba zezo zinto hayi zonke izinto kumele ziqashwakho yayibona ngoku ayisekofe thina sizabona and the rates zenu azibi market related uyayazi le nto market market wise ikhosta malini in hour and wena uza nerate yakho njengamanditsho so imokapile nalaa mntu lo iqashe kuyimokapile so seyiphezulu ku-allowables
ube unayo wena apha eyadini le nto
benayo mna apha eyadini
yes.
So zezinto ezingathi yiyo into ngathi niyi-extortion because ndinayo awufuni ndize neyam kodwa ndithi mna ngale yam ndibhatala imali engaka ndingakuthathi or singaya komnye umntu hayi le yam siyombuza ukuba lo qashisa ngezinto uqashisa ngemalini simethe leyo price ha-a awuyifuni loo nto
ungenza mhlawumbi umzekelo apho mhlawumbi itraka uhayarisha itraka bona bathi siza kunika ngemali ethile ne xa utsheka kulo mntu bayihayarishe kule kusekhona i-mockup already ube wena unayo le traka le mhlawumbi ingaba yimalini esithetha ngayo to hire those trucks
for instance let's say i-TLB TLB maybe because iyahlukahlukana ngeke ngalaa nto nge-dry rate i-dry rate ndithim enza kugalele i-diesel ingaba yi-460 an hour
so 450 per hour
so wena nge-dry rate xa uza nge-700 ndim endisazoyintshintshishela
i-petrol i-diesel
so uyayibona seyiphezulu so icacile ufake i-mockup yakho phezu kwale
ndiyakuva yabo ke ngoku xa ubekayo the actual amounts it makes sense
yebo so xa umultiplya la 300 and something for i-9 hours sendibethakele
yeses
yebo
so niyanyanzeleka niyithathe for the sake of i-peace loo deal leyo ngoku ibolile njalo
because ijob kumele ihambe uyanyanzeleka kwezinye izinto uzeka kuleyo compromise uyabo uzama uthethisana nakuthi madoda phela ngoku ndibethakala kakhulu xa ndizawuthatha zonke andithathe 2 nani ngami ndifake ezinye so meaning ngaye zenu eziyi-2 ndirani loss in terms of profit because mind you e-construction siyathenda siyabhida and xa yiyo loo mali into ezawutshintsha so ngoku ithini ubethakala kule profit lebo
uthi uzayenza
kuyo ozazama uyiphusha ngayo iproduction enye into zezinto ukuthi uqashe umthini ostakayo so you lose production because
imaintaining
uyithatha emntwini xa uzombuza uphi umthini umoshakele la 2 days kumele umthini ulungise yi-loss kuwe because it didn't produce there was no production on that specific day for loo mthini
yakoza
ngoku usebenza i-Saturday or even Sunday sometimes instead of a five working days also 7 weekend another loss
For more head on over to iono.fm, Spotify, Apple Podcasts or wherever you choose to get your podcasts. You can also follow us on all our social media platforms at Sowetan Live.